Sajja bwotu kumbulutyo oli wangeri kyataisa balungi n'abesimbo n'obafajiyotyo nababooleka w'abemitwe emiyae oli wangeri kyatamanyi batefu onkutulidde n'ejjitansula nkuyimba omaani n'ojira okubulwa wosula oli mubbi nnyo mundeke mmulangire bwate tunaayogera ng'abali obukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagagga abasikambula mu mapenzi laba obwamulekwa obwefuza obuganda batima olutulesa amabuji ne lufaakuuza n'abali ebuziizi lulindiggula n'abali mulireeyo lwanda sirulya n'abava e bulaaya omutemu awenja ne munda z'abakyala n'akunyuulayo n'obutonda maama atetakuba miisi n'obujabugaya nkugambye luzibu tulya nalweka n'empife wasanyukirwa lulyeyo shema luli munguuli gye twekesserereyo kale luzibu olwetibatamidde kitalo nnyo kitalo kitalo baana battu kitalo nnyo kitalo kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo 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 nnyo kitalo baana battu kitalo. Tegetesebo walumbe zeruntono zanga atali musajja bw'atalina kitawa gy'olaza abayimbi bosomba obulize etali siteji abaregi n'ababosa nova n'abakadongo kamu n'otogatiko otyo sibu gy'otutwala tetuli butulo emagombe wale etava kalungi na bonna be yatwala mpawalidda balimbi bululu etava ddoboozi kize watali tawaza nange Pawulo gye ndage waleeyo mu ttambiro lyeye wabunye ntisa era ye wabulira n'owuwa omulungi kyova ondaba nkuba kitangayala na byonna byenkola tebimpa maanyi banange essaawa y'okuferika ebibuuzo ate ne byanukulwa bitengeri entamivu kyekitawaŋŋanya nange yali amabanja ebiri njogerwako awatali kuwona bwe ntyo ne neewunika ne mbanga omukyawe ani alinjulira ndiba nzimbi o kitalo nnyo kitalo yae yae kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo kitalo nnyo kitalo yae yae kitalo kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo kitalo nnyo kitalo yae yae kitalo kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo. Nerukalira lubukulire ng'omu ab'emibiri egyeyiwayi waabo sebo bonna terubatiisa maaso lubawere ba pulesha n'alusoyo ne basindogoma n'olutya lusajja ne luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifulukwa ndifandulojja eye wajjanjabirwe n'ensi yafadda balala lubazingirako wakeeyo batima olutonyaza mu baana n'ofuuka ensenyinya lwa bwotyo leero n'ofanga oweddemu omuwendo kugatta n'obulumi obw'ekika ekibofu lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu bantu bannaffe betunyumya nabaabo olina kusanjaga awatali kutyanamu n'atakubya ngeri ki gy'oleka mu mawujje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'ababoone baba nga batali baana abagumba b'emitwe abo bantamanze abatusuza twazira na miranga kitalo nyo kitalo ya
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo kitalo neda neda
kitalo nyo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
Chitaro nyo, chitaro bana batu Afazali singa baza wabada Ne batu ulila wefana ne waliyo Abalenza balia baby tibwa Bonaro abayuza masuti Lulo ne mubiana vya wakaka Lukonjo volango luso uunga Luanda siluliana manyoru zungu Liruliko musomi na mukafiri Hey, nyanja lwaji mara mwogu keje Naya tenza wera mukulivi oh kitalo nyo kitalo ya ya
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
kitalo nyo kitalo ya ya
kitalo
kitalo nyo kitalo bana batu
kitalo
Mbali yao Baka wanenenze mutio kubasa Choka uolozo kufanga wenyaze nyaze Kufawe liteka noyo yechi butuko Mpao nasobola kwa ula mufae Wabula tuwe kanga lumazo kutuka Bule unengili ya neweba ya chikanga wako Mpao musambu kuchiteka mama Nyazala wange yesinga msonyiwa Anzali romu kumakomuruji Owange mburu guri nyuenda wekwe Hava oza chichangu nyuengeri yeyo Kati oru nye petroli nzatari mmotoka Uwa mmotoka mbeba yuwe nguri Zesi uwanga kukufakunde kwa oneda Owe anenyi nyarango vange uweka Mwenge kwe kutuka waferi kutuko Owa kwe kutiri mburo bufa kumabere Yegu atanyo olifoti ankubuza Nekano vajeva kubo kuhunu Olioko manyebo tutute mkirasi Tizizi nozafuka mikobuko Ene soku jamu kaneta itesala Zendeka nemima lulinzi kata miti Nunurulia novu kazo buta na bamaso Bama lakote luega nyavichafu Chitaro nyo, chitaro ya ya ya
Chitaro,
chitaro nyo, chitaro wana batu
Chitaro,
chitaro, chitaro ya ya ya
Chitaro,
chitaro nyo, chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro, chitaro,
chitaro
nyo, chitaro bana batu,
chitaro.
Zawa kore ntegeka Mweru wa sanga muma kubote bata wawe Katikumpia rudibiza ya barunji Nebavula nye nyaruli urutianga Naba yena kuwefu zawa saja Kuita makubonga bata inamaso Nunutwe pankite kongu gambie Okufurula wa manyoru ganda Evirunji rutu vile sao Na yekare mukama watyo Satulula wafumba balunji Umuagaru wao na serengete waliyo Na
sigala kuwa semandu votyo ofunda no walulina yato waluno ero sikula abate sobulungi nolaba matembwe gaitinga nawo obukumba no bulu byotatya kwe ero sibye mayumba gabasajja lwalampye ne makerere mbagunjufu liguliru zibale semitwetwe kyokka imuka moyina obusongo tulise sange eritaziwafe yajja oluye yasobya joli lwandibonereza n'obumumu naye ffe kankano tulinga baana abatamanya kyaliwo okusoka singa lulya nguzaawo kyandibadde wadde nange nandipakasiza nengulirira laba yezaali entumbwe z'abalungi giringa minyolo gya bunnamu njoloba oyo tulaba enkompe mwatunuulira kati sibo bonna baali bantu ba muwendo ab'embuto eziboleka ebisente basongodderwa abaganzikeeyo kyetwalya twandikizizza kye kyava okusinga okuziraga tuti yene we naawoloma emiti okubuuka mpaawo kirijjukako ya rabbi mbasibudde ensaasira abalwadde mukama waffe abaŋŋumize bambi nensabira n'abali ku lukuusi tunda abawo ekiwummula ekirungi olusibira mu mbwa luno ndifandulojja kizibu nnyo olukambwe baana bato olusibira mu mbwa luno ndifandulojja nze kizibu nnyo olukambwe baana bato o kitalo nnyo kitalo yayaye kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo kitalo
www.mp3ugandanmusic.com